VOA. Tonen radone VOA sagantaa afaan Oromooti. Yoo sagantaa afaan Oromoo wiixataa gijimaataa galgala saatii 2 warra akka saatii 8 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa dabarsinu kuno yaayyuu jalqaba. Kutumaaf waliin teessan nagayaa guddaan dhalaan 12 barkuma 2020 keessa jira. Raadoonii VOA afaan Oromootiin naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii anini soraa lafeeti.
Kan oduu dubbisontuu jubee horaati mataan oduu faca'ina koleeraa ka'ee to'achuusaa. Waajjirri eegumsa fayyaa naannoo uummattoota kibbaa beeksiseera.
Ameerikaan ji 10 duubatti pirezidaantii filatte agarsiisti godinni cufu irra maraniitiin nan pirezidaanti Tiraamp moo'uu danda'u wal dorgomsiisan dorgommii tanaan piraayimerii jedhan. Piraayimerii Niiw Haampshire taheedha senaatar Bernii Saandersitti moo'e. Baqataan Itoophiyaa Liibiyaa jiru hambii baqaa keessa jiru keessa nu baasanii rakkoo ka'ee jirraa jedhu. Pirezidaantiin Dambiidooloo barattoota ammaan tan nagumaan barachuu jiranii jedhe muummeen ministeera Itoophiyaa Boorii UAE dhaqeetiin warra lafaallee wal mari'ata waan har'a isaaniitti himnu keessaa tokko. Waan walumaa addunyaatu jubeennutti.
Naannoo uummattoota kibbaa keessatti weerara koleeraa lubbuu namoota 20 galaafate to'annaa jala oolchuusaa waajjirri eegumsa fayyaa naannichaa beeksiseera. Weerarri sun deebi'ee akka hin kaane akkasumas naannoo mul'atin keessatti akka hin uumamne manneen fincaanii ijaaruuf bishaan qulqulluu dhiyeessuudhaan hojii ofirraa ittisuu dursanii hojjetamaa jiraachuu aangawaan eegumsa fayyaa obbo Indaashaw Shibbiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Mootummaan Sudaan pirezidantii duraanii Omar al-Bashiriif kanneen biroo sadii akka laalchaaf mana murtii akka qoratu ka addunyaatti ka dabarsu ta'uu beeksise. Murtiin kun ka dhagaame kaleessa erga jiloota mootummaa Sudaaniif gareelee ribxe loltoota Daarfur gidduutti kaartum keessatti mariin geggeessame booda. Bashir yakka waraanaa yakka farra namoomaaf fixiinsa sanyii hin himatamanii ICC'dhaan barbaadamaa turan. Abbootiin alangaa akka jedhanitti humnoonni deeggartoota Bashir bara 2003 gareelee gosoota naannoo kanneen hacuuccaarraa irra ga'e ofirraa lolaa turan dhabamsiisuuf yaalaa turan. Mormitoonnis daandilee kartumitti bahuudhaan kaan Bashir ICC'tti akka dhiyaan kaan immoo akka dhiyaatan sagalee dhageessisaa turan. Ka dhageeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Senaatarri kutaa Vermont Bernie Sanders kaleessa dorgommii filannoo pirezidantummaa duraaniif kutaa Niiw Haampshire keessatti geggeeffame injifataniiru. Sanders sagalee 100 irraa 26 yoo argatan bulchaan Bend kibbaa Indiyaanaa duraanii kan turan Pete Buttigieg immoo 100 irraa 24 argataniiru. Gabaasa Jim Malone soraa dhiyeessa.
Ameerikaan pirezidaantii filachuuf namitti wal dorgomsiifachuu jirti. Tiraamp marroo lammeessotiif dorgoma. Demokiraatoti ammoo hojjetan irraa fudhachuuf itti jiran. Filannoo amma itti jiran tanaan piraayimerii jedhan. Godini 50 iyyuu piraayimerii qaba. Ayiwaan dorgommii akkanaatiin kookas jetti. Namni tana moo paartii fuula bu'eetiin pirezidaanti Tiraampiin walitti gallakkisan. Akkanaan dorgommii kalee Niiw Haampshayiritti ta'edha Bernii Saandersitti moo'e. Godin akkanaa 48 irra maraniitiin wal dorgoman. Ayiwaan 7 dabre fixatte. Nama kun ganna jaan durallee dorgomeetiin pirezidaantummaa dorgomeef hin taane Niiw Haampshire keessa baatee jennaan amma godina gara 48tti jira pirezidaant namitti dorgomuu jiru kan keessa Bernie Sanders akkana jedhamu jennaan.
Our campaign is not just about beating Trump. It is about transforming.
Trump moo'uu qofaaf hin dorgomnu biyyi tana duratti hin deemne jennee dorgomna. Akka gabayaan addunyaa humni jabeeffatti dorgomna. Dhaabbilee inshuraansii, dhaabbilee qorsaa, dhaabbilee waraanaatiif waan hedduu jajjabeessuuf dorgomnaa jedha. Namni isa taaneetiin Niiw Haampshire irratti lammeessoo ta'e bulchaa South Bend yookaan ammoo kibba Bend kan Indiyaanaa Pete Buttigieg. 7 dabre ammoo piraayimerii Iowa moo'e inni Buttigieg gaafa moo'e. Paartii Demokiraat wal tirare jajjabeesse humni isaanii tokko tolchaa jedhe.
We have been told by some that you must either be for revolution or you are for the state.
Namni agi tokko yoo warra qabsoota taatanii yookaan ammoo akkum jirtanii yookaan warra qabsoota yookaan ammoo akkum jirtan kana taanuun jedha. Ameerikaanii namni hedduun ammoo siyaasa biyyi tanaa wal cabsanii kan wal cabsan arguutti hin jiran. Siyaasa akkan wal danqar kana pirezidaantii biyyi gargar qoodu kana kan namni harki dhibbaa naane. Walii galuu baatee innaan yaada namaan fudhadhu jedhu kana akka kanaan moo'uu hin danda'an akka moo'uu danda'anii tokko ta'anii jedha. Filannoo piraayimerii ta'eedhaa namni ammoo lammeessoo ba'e nama minisootaa filatan senator Amy Klobuchar lammeessotaati.
Donald Trump's worst nightmare is that the people in the middle. The people who have had enough.
Sadisotate jechufiya wonni sinjette wonni Trumpi hirib owutjira yaddese hirib owutjira namganna jiddu galeessa keesijiru warrinni yame maqaballeesfa warrinni turesfa warrinni sodatu warre kukkuleni warre kuni dufe filata presidentu man filata jedetini hirib abujira jet American garajji kudani tindubat presidenti filatti
lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii du'anii 1,100 ta'u aangawoonni eegumsa fayyaa chaayinaa har'a beeksisaniiru. Erga vaayirasiin kun baatii darbe ka'ee qabe namoota 97 dhiyeenya du'an dabalatee walumaa gala namoonni 44,653 du'u koomishinni eegumsa fayyaa biyyoolessaa beeksiseera. Xiinxaltoonni hangi tokko walumaa gala lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii mara galmaa'uu laalchisee shakkii qabu. Lakkoofsi kun sirrii taanaan kaleessa namoonni 2,105 haaraa qabamaniiru. Lakkoofsi kun immoo kan guyyoota darban geggeeffameen gadi. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii bara 2,200-2,300 gidduu lakkoofsa namoota dhibee ujummoo qilleensaa kan SARS jedhamuun du'anii 774 kan caalu ta'uunillee gabaasameera. Prezidantin Faalistin Mohammed Abbas Wixnee nageenya Prezident Trump Faalistiniif Israa'eliin ilaalchisee dhiyeessan mormuuf gara tokkummaa mootummootaatti deemaniiru. Abbaas waliigaltee sana fudhatama dhabsiisanis Israa'el waliin mari'achuuf balballi isaanii banaa ta'uu ibsan gabaasa Margaret Bashir jaallannee dhiyeessa.
Hogganaan Faalistinootaa Mohammed Abbas gola nagaa eegumsaa duratti daqiiqaa 35 haasawaa dhageessisaniin hawaasni addunyaa karoora Prezidantii Ameerikaa fudhatama akka dhabsiisaniif karaa turjumaana isaanii gaafatan.
I would like to reaffirm that this plan or
karoorri kun yookaan qaamni karoora kanaa kamiyyuu marii gaggeeffamuuf yaada addunyaan dhiyeesse ta'ee fudhatamuu akka hin qabne mirkaneessa. Kun Ameerikaaf Israa'el dursanii karoora baafatan yoo ta'u gaaffii Faalistiinotaa xumuratti tolchuuf ta'uun beekamaadha jedhan. Faalistiinonni waliigaltee dhiyaate fudhatama dhabsiisan sababaan isaas harka caalaansaa Israa'eliif kan looguu fi abbaa biyyummaa Faalistiinotaa hin fudhatu jedhu. Kana malees Jerusaalem bahaa kan magaalaa galma mootummaa gochuun lafa kaa'eera. Abbaas akka jedhanitti Ameerikaan ammaan booda qofaa ishee dhimma giddu galeessa bahaa ilaaluu hin dandeessu. Kanaaf walgahii addunyaa kan Ameerikaa, Raashaa, gamtaa Awurooppaa fi tokkummaa mootummootaa ilaaluu qabaa jedhanii nagaaf harka keenya hiixachuu irraa duubatti hin jennu jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti jila Israa'el kata'an Daanii Daanan Abbaas marii dhuguma hin fedhu taanaan Jerusaalemii fi Waashintan keessatti qofa ta'uu qabaa jedhanii.
Let's not beat around the bush. Progress toward peace will not be made.
Ofumaa fakkeessuu otoo dhiifne wayya. Pirezidaant Abbaas hanga ejjennaa kana qabatanitti deemsi nageenyaa fooyyaa agarsiisuu hin danda'u. Dhugaan jiru kana Abbaas aangoorraa yoo gadhiise qofa Israa'eliif Faalistiinonni gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u jedhan. Ambaasaaddarri Ameerikaa Keeli Kiraaft karoora nagaa Tiraamp kan deeggaran yoo ta'u qabatamaaf hojiirra ooluu danda'a jedhu. Miseensonni gola nagaa eegumsaa kanneen biroo garuu waan murteessan hin qaban.
Konkolaataan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi har'a loltoota milishoota mootummaa Siiriyaa kanneen Siiriyaa kaaba gama bahaa keessaan haleelamu maddeen naannoof aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Balaan kun kan raawwate ganda magaalaa Qamshilii cina jiru tokko keessatti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Oduu caqasnee waan afa dachaa raadiyoonii fi OES sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bora biyya UAE dhaqeetiin wal lafaallee wal mari'ata. Dr. Abiy kana malee bulchootii paartii isaanii paartii bilchaaginaa yookaan badhaadhina qajeelfamaaf tarsiimoo paartii isaanii hubataniitiin deemu malanii jedha. Mariin paartii isaanii guyyaa 17 teettalleen kalee dhumatte Muktar Jamaaliin nu erge.
Gaggeessitoonni ol aanuun paartii badhaadhina guyyoota 17 darbeef Adaamaatti leenjii irra turan har'a waltajjiin isaanii goolabamuudhaan Finfinnee galma. Waajjira muummee ministeeraatitti xumura argateetiin hin jira. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidantiin paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed hoggansi paartichaa qajeelfamaa fi tarsiimoo dhaabbatichaa hunda sirritti hubachuudhaan hawaasa akka tajaajilullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Keessattuu aangoon kun aangoo dhaabbataa umrii guutuu irra jiraannu miti kan jedhan Abiy Ahmed hoggansi yeroo qabutti hawaasa tajaajiluu irratti akka xiyyeeffatullee waamicha dhiheessan.
Bohaala ጉዳት አምጣ። አሁን ያልተዘጋጀሰው አሁን ራስን ያልተዘጋጀሰው በሆነ መንገድ ከፍተኛ ኃላፊነት ቢጣልበት
ዱቢሱ ደቦኒስ በሬሱ ደቦኒስ ቆፋሁ ደቦኒስ ቦታ ረቆቀፍ ነምኔት ሂንቆፋይን ነምኒ አመ of him copesin karawa itin ittigafatamumma ol ana yero qabatetti yero ittigafatamumma isatitti barmota ke sagala yo amumarra of copesu indendeid ergagam ango kanatitti dufe wentina gale tokko namonni ango irrajiran gama hundaniyu hundu kan nagafatan dipunke yaddonke guddan malinnida woni nama dipisu lokan ammo danqana matta malinnida isan kunin ammo wanti ittigabitu guddan malinnina magafatu qarra arganne yero bakkatokotti ramadamne yo osotin fayyedamin hafne yero sababatokkon bakkisun isin rahafe gafin guddan malittigabitanida kanafu bakkijiru hundatti qarra kanatti fayyedamun ba'e barbaachisada jedan odu walqabaten momichi ministerota abiy ahmed guyyabori imalasani gama giddu galabaha gamta imiretota arabatitti akka taatisan himameetin injira imalakananille lemile etiopia heddumminan walitti dufaniitinin jedan wajjin mari kan taatisani fi imma tanta mirga lemile biyo tagaragara keessatti argamani rattille kan tiyefatamu ta'u dubbatan hogganan press secretary waajira mumme ministera obbo nugusu tilahun
አላማው በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመወያየት ዜጎቻችን ያሉን ቁጥጥር ሁኔታ በማየት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች
ካዮን ጉዳን ለሚለ ኢትዮጵያ ግዱ ገለባሃት አርገመን ወሊን መሪአቹዳን ሐለ ለሚለንከን ከሰጅረን ኢላልሁዳን ጋፊለይሳን ጋፈተን ረቲ ፈለበርባቹዳን ወልተጂ ረቲ መሪአተሙዳ ግዱ ገለባሃትቲ ለሚለን ኢትዮጵያ ሚለን ለማኦሊን ጅራቱ ቢዮተ ግዱ ገለባሃ ቶርበታአን ሄዱምናን ለሚለን ኢትዮጵያ ከሰቲ ጅራተን ከሳ ነሞኒ ኩመኩለሸኒ ኦልታአን ወልቲ ባህኔቲኒን ወልተጂከን ረቲህር ማተኒ ሞምጨ ሚኒስቴራቲን ወለርጉ ከናንደበለተትስ በከቡቶታ ለኮሲሳኒ ሙራሰተ ወሊንስ ማሪኒታሲሱ ጀደን ኦቦኑጉሱን አከካሰኒቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከናንዱረ የሮ ባይኤ ቢዮተ ሄዱ ወጂን አካታ ወሊገልቴ ሆጂ ለሚሌ ኢትዮጵያ ኢረት ሄዱ ምናንካን ኮጀታትኒ ኢንቱረ ተኡካሰኒ ቢዮኒ አከ ዮርዳኖስ ኳታር ሳውዲ አረቢያ ቲፊ ገምታን ኤሚሬቶት አረባ አከፈኬናቲቲ ፉደተሙ ጀደኒ ጅሩ ደንታ ለሚሌ ኤክሱዳፊስ ነሞተረኮ ከሰጅረን ገመ ቢያቲቲ ገልቹን ቢዮተ አከ ሱዳኒ ፊ ከነም ቢሮቲቲ ሆጀተማትኒ ኢንቱሩ ካሰን ኦቦኑጉሱን ለሚሌ ኢትዮጵያ ቢያ አምባቲቲ ሰደርካ ገረገራ ኢረጅረኒሌ ሞቱማን አደምስ ዲፕሎማሲ ለሚለረት ጥየፈቲታሱን ነሞኒ ኩመዲበቶ ኮኦሊ ነጋሃን አከገመ ቢየሳኒ ትትገለንሌ ሆጀቹ ኢሳ ኦቦኑጉሱ ያደቺ ሰኒጅሩ ገባስ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
አደነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖርሞ ጀቀሱ ጅርታኒ የቆብቴን ጀልቀምነ ጋር ደቂቃ ኩዳኒ ስታዲ ቶኪያኔ ዋናፈደበር aka labaqattoti Ethiopia Libya jiran jedanti UNHCR khambi jere bagat khaysa karqar sisanin kenne wujechu jira lalatoti horomo heddun kampi GDF jedanta Tripoli jirtan kayset turban dabrkayase ajaje kunne gayetin rakotan kay jira jedani tanirati galmo Dawit UNHCR le debi argate tanwerg
bagattoni lamini Ethiopia bufata bagata Libya magalit Tripoli kayset tergamu kes jiratan rakko kes jira jedu በቀጥታ ልኩን UNHCR ዳባኒሳንዱ አምቡፈተ በቀታየሮ GDF ዮካንሞ ጋዘሪንግ አንድ ዲፓቸር ፋሲሊቲ ጀደሙ ከስተር ጋራቶሬ ገርገር ስኒጉቹ እንደንደው ባኑን ጀደጅቹን ሰገለይ መልካት ዱበተን ይጅሩ በቀጥታ ልኩን የዩዱበተን ሙርቴኑ ረት ደርበኩን በከሊጣኑ ደብሲሴ ራጅቻ እንደበለን ይዱበቱ አብዲን ለለታውሮሞ ቡፈተ GDF ከነከስ ገነተካውል ጅራቴዳ
ካምቢጋነ ከሰተ ያማን ከነ ፖሊሲን ከረዱረ ይራ የወሪ ጁንሲያር ኢለን ባብ ምንጀተኒ ጅራኒ ነሞን ሄዱም ባሃኒሩ ኢትዮጵያኖን አርክ ቻሉ ሐራ ባውት ጅራኒ አቆፈቱ ቡሩም ባጀቴ ኮፒ ጅራ ጅራቲ ባኑለ እንከም ጀነ ፈልማቱረ ፈልሚ ከኛለ ነምነ ንደጋውለ እቲ ፈልማኑሉ ደምነ ያማ ጨራን ከኛ ገራ ዳንደረቲ ባኔ ዮሳማምነሲ ዮዋጅፈምነሲ ግሬ መልካ ሶርገነ ገራ ገላና ደልኔ ሆ ቼነሲ ዮዱነሲ አብዲ ተዱማ ኮፔሲ ነቴኝ
አብዲን ሙርቴን ኩንርገደር በቶርቤ ለመረከደር በዱበቴ ዱበርቶታ ፊዳይ መንደበለቴ ለሚሊኒ ኢትዮጵያ ዲሚሽን ይወልትትል ማማን ቡፈትቼ ከሳ ባጅራቹ ዱበቴ አህመድ በቀታ ለሚ ኢትዮጵያ ካን ቡፈተ በቀቶታ መጋለ ትሪፖሊ ከዚ ጅሩ ካነ ከሳ ገነተካው ልጅራቴዳ Innis jarma UNHCRin bakka dagaa hin qabnu jenne kadhannus aangaa'unnas jiran garuu nudidanii jechuun dubbata.
Lammii biyya biraarraa amma Itoophiyaadha. Dhimma keenya namni hin ilaalu hin jiru.
Maaliif?
Yeroo itti gaafanne illee beektaa biyyi keessan nagaadha. Mootummaan keessan jijjiirameeraan hin jedhamne. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha.
Deebii kana eenyutu isinii kenna? Warra UNHCR moo warra mootummaa Liibiyaa keessaati?
UNHCR Geneevaadhaa fi Tuunis irraa afurtaman qabdaniidha. UNHCR hin jedhu.
Jechuun sababni isaa hoo maali jettanii gaafatanii tuusin hoo waggaa tokkoof achi keessa turtanii.
Sababni yeroo itti gaafanne biyyi keessa nagaadha. Deeggaruun dandeessanidha. Itoophiyaan afurtaman qabdi.
Sana booda maal gootan beekaa gaafa sana akkasii hin jedhan?
Waan akka hundi kun jiru beektaa qalama jennee sun eegaa tun jirra. Harri jennee sun jiru. Kan nuti biyya deebi'uudhaaf fedhas hin qabnu. Kan biyyi jirus biyyarraa baqachaa jira. Haala biyya keessa jiru walumaan beena. Waa'ee biyya Isaan immoo uummata Itoophiyaa aadaatti nu baasanii ilaalcha isaan nu qaban barattoota isaanii irraa ilaalcha addaati. Ammallee wanti nuti kana jennee murteeffannee goone jennee yaadne hin jiru.
Ahmadiin dabalatee baqattoota buufata baqattootaa yeroo GDF kan magaalaa Tiripoolii keessa jiru keessa jiraatan kaan galuu feetu jedhee gaafadheen ture. Isaanis nageenya biyya amansiisaa waan hin taaneef gara biyyaatti deebi'uu hin feenu jechuun dubbatu. Kanaafis ammoo dhaabbati UNHCR mirga goolu galtummaa gaafannee jiraachuu keenya nuufaa kabaju jechuunis gaafatu. Garuu baqattoonni kun jaarmaayaan UNHCR mirga baqattummaa qabnu nu dhorkee jedhu himannaa isaaniitiin. Komee baqattootaa kana dhaabbata baqataa UNHCR gaafannee deebiitti kennee jira. UNHCR damee Liibiyaa jirutti dubbiimaa dhaabbatichaa kataan Taariik Argaas UNHCR buufata baqattootaa yeroof keessa jiraatan kana GDF kan cufe rakkoo nageenyaaf akka ta'e dubbatan naannochatti qaamoleen hidhatanii fi mootummaan Liibiyaa walitti dhukaasuu malu sodaa jedhuun baqattoonni buufaticha keessa jiran gara giddu gala magaalaa Tiripoolitti geeffamanii guyyaa guyyaa gargaarsa maluuf akka argatan taasisaa jirraa jechuunis dubbatan. Komii baqattoonni lammiin Itoophiyaa UNHCR mirga koo dhugaltummaa gaafannee jiraachuun dhorkee jedhanis Mr. Argaas Zaalanii dhaabbati UNHCR yoo koo dhugaltoota kamiifuu tajaajila kennu qooma biyya kamii irratti iyyuu qoqqobbiin taasisu jechuun deebisan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Raatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan sirba Finfinnee Irmarree Olloota Finfinnee maqaan faarsinee sirri jennee qamarri sirri boone.
Yes, the river, the road, when the name hit the water.
Amari garati galchine wala fedda bar radio video isa ganta afan oromo jaqasu yitta Pratoti University dambidolo akka presidenti nisi jedetti tarman duratti nagala fasodatani tini garmati isani dachan ibisadde kesa amma ibijaf diddamatti dachayetin barnota let jiran akka presidenti university dambidolo dr lata tasfaye jedetti pratoti mati isani tadode bu jiranu jiddu qaba manjadan len akka ragamanif motumma walin hojjechu jiran university namantana akka dan sajirti pratoti leni barachu wan jirani fi akbar atoti hafan len dachan jede ga dame jolle presidentin kunjechu nakor malkad bilbilan dubis
University one motuma Ethiopia kesetter gaman kesa digdami sadi kesetti rakkona genya bati wonderben murasetti dakkabe train University one rakkona genya tidakkabe kesa university ndemidollo isetokko toyimama halena genya yaddesate jelal isudaf beretota university mati tigalatron kesa flekopsan kudafru kentan gudine qillemu legga anan fillo bekke sudi jedemewa mutti akka uguromani tulanis ibsamaturunsa niyadetama imakanaf halero university ndemidollo kesetter gamu retti president anti university dambidollo dr lata tasfayojin gafif devi bilbla gababata centre hal university dambidollo yeroma ke sette argamu ifsud anjel qabu
university dambidollo bartota marsa ta dafara kurate bartota hedu lenji sajira bogato ko fango gasa dafati ato yumale yero gara gara barnote sadda anje sature kanalis dabalete akawanne bartoti ukuramani ti media le gara gara social media kasmos media gara gara tin university dambidollo ke sette akka wan baratan ukurame tikae social media ra de matre inni kuni ba gara gara university ke nyanga tre maasim ka total le akka university ke nyamana ni jorde tani ne ke kora tre namafana no sun bada gutta ke sa ho ke akka jiru ti university mo bada ke sa akka jiru ti ka pame dung gara gara le media ra de matre chu torpansa di asette mari gara gara basti sota ojeto ta ujinsa kasmos kamulena genya dabalate bora university ke community university o jimari go ramen paratota baru basti sun gara dagdi kabutte de be jira jachata yero kana amma paratota kuma dama bi pajata mora university ke sakargamu sa kamin chala di fatas gaba ke sakajiru agasi de jura kanan wal kapsi ne kankasnu yero gara gara social media ra wonto de matran paratota manatu kurame yerani li gara gara kasatwani listota sana kesa kamtu baratota dambidollo university kanjedu baratota kudafur baratota kenya tau sani waka toko fango ga sadapa tau sani adabati ture garu baratoti kun e tajiru kanjedu ga fi kenya tuwa tontani ga fi motumati suante baratoti kun mora university ke akawante iskanu defama juru akasobate baratoti kun romora daba nero gara gara kiala matadi karana jiru mati pura jiru kanjedu adawan pasu mjende nye e tajiru kanjedu mbrinu garu baratota kudafan kun baratota dambidollo university tau sani ajabas ne jire je tura harat de mora ke sangiran de tura baratot kuni je chat
wanti addu baratot tu munjiru yero amma ka
mora university ke nya pasanti ipat je churan de nya baye tas gabada negeni le mer kana je jire je tura baratot le yero sani ti halak inda te mora le kulle chajira ni la chajira farumsa sani barachajiru korma dalle ni de exami fura chura fa ko pa chajira ni le achra ti chine jira mari gara gara ke churan halak inda te baratot ni tagabbi bisa kabun akabaru sasani kofarat fokasi godani baratan mari gege fagen je chura kana bua buta bu se jira je chu
isa ministry science fi barno to lana policy federala akasmasimmo secretariatin wajramu miche ministra yeroder be waltani kenneni baratota nanno amararra gara university ke sani dufan dibasadde tan angayro sanati gara mati tidebi anijira chuda kan himametre baratotni sun gara morati tidebi anijiru yo debi anijira tan hangamsani tidebi warra feo debi suda tatafin singocha dirtan
kamuta mutumatan biro secretary prime ministeri jabalate commissioner federala kasmos minister science technology ram sabistan korano da somora university dufani kranje chuda isabal enani jiru je chuda wanto tature batti ajirati kan kai toko baratota dipasadde kanjenne baratota ogato kongo gata jiran kan saba sablemi gara gara ke sabani da kanjenne made saba amara ko tupe injenne yuran Karena ini kuna pasti seraju kaba, kami biar kita merayukan dufer aja cura warma galati. Saudara nusana tu umur mereka kengkai kambani dah. Atau umur deh karena kita beratota ibajaf di jama oltan mora university deh biar ni jenis cura beratot puni. Media rani suami coba dah fiturre, mari kita saturre bilbilan dihangga mati tani bilbilnya kajanggera parusa tani deh biar ni serta tiga negara berat berde cura. Atau umur deh amat beratota hafankan, akami tinggi di sana jadi university, kami deh pun tu mau jinna, potia mantau jin apo tiga dau jin akasumas matanano jin mariati bartota kana de sufi ya di gudda bor atri tu ramayu bilbrane le kana bartota tu fan kana be wanta barbaachi sugone ta tuda opira akajimi sum barbaada kana social media ro kor le de majru to in lalin bartotin kenya morada baani jiran hali university naga tausa amerkane fatani akadeben de tum barbaada
giddu kana sabai maliya asato ko korretti bartota uguraman jedaman keisa murasni argaman jedame bar Fawajra, kunanggam juga lah. University case ni macam mana? Tadi kami pun kulai sudah fia ni kulai lah.
Ya, mungkin agaknya fajir kita wajar lah. Fakihnya fi baratota pun afur, baratota university dan berdollo di jenjir lah. Nanti baratota kena faida tani kuto kamera jenjir lah. Barata kena bapa tuh tani mati tani le. Tak ada latan, esok tak ada latan. Kasumas jakob sabil belas tani kamati tani jabarate. Mungkin tani kuto jirawante information unda kamera. Mati baratota afri kantaan harga ni tu renusi. Madzah kataan jiran, esok kataan jiran dapat cuci alih kau ni jira. Apa yang university kena kita jenjir jira jenjir lah. Aman agaknya anu sana. Kutipan kedemuan negara jinca udang orang no gara-gara kita jiru orang no nanu isani tidak latain nanu dan mirolo tis nanu finfinitis jaramu dan itu dia majur wante tadi jiru tanto orang orang no isani tan ekudan dah uang jiru aman takam na abdi anu jajar dicu atau yuma deh amma yutanan motuman dia akan kute jolen jala bade tijerega batajuru nama kurana kata ibseran media dan ti anak be baratoti afur amma yutanan nanu isani jiru jenne expectationnya katikan na dicu da warnota kurani hafan jalan muam mayu tuman itu lima jam orang tay, karena boleh ibu beratus pun harga mana esat kau ni, ibu beraturan ni malik pe, kata ni kanjir usaha kami investigasi ni dan berangga macam tu, ada orang nong kekete.
Investing kesan bulanta profesor umma gargara tiba kan aku ni jera, bersih suatu mek afkin nama, bersih suatu ni kuno jep kami ujat tani jenang kan kena mufitan dewan jero.
Kuni soji, ianya kan ujian negara atau pada murai universiti kesa bersama ibasa di jatama oleh da kanjirani bersama jawab yang sani koran tu bayi ke kesu nama rata koran buka jeda kanjiran juru mutanu euro era persis boleh tangkapan juru publication and community service kanjiran mutra untuk tetap anda tahu semua koran lo ke kesa ni si matan se international journal rata juru reputable journal rata publication ni gara gara matan tanil de at kesa juru jeda karena virusian kawasi fakta universiti dan beliau ti bersama sota torba darat agar gara profesor atau lecturers tu atau profesor kanjut kenenajer aja cura. Lambat sani, especially yokan English language ada soalan kanjut tu. Especially dah top microbiology, genetik, epidemiologi, fi EDPM ni, awak nama agaknya bersuatu perubahan terhadap kanak-kanak kena negatif rajin juga. Jangan ada tanya bersifat hafan ini sendiri. Kul morali opini mo, jadinya tak eh bersuatu jiran orang no gara-gara kekristian awak semua ratu cikur gudja. Jadinya umat anak no sana le cikur kita ni, gudja tu akademian, abdi gudja tak aja juga.
Wan kunafir, dalam muka wajah tak yujra kita rasa seni fak.
Barat roti kami tu, dan dulu universiti baratan. Bosan ni dia rawan tu tadi mengutu, dia penuh sani, kami datang abdi ini juga. Jadi, ada bahasa ni, kita murai universiti dekat ni baru kita akan kerja tuhan. Malah pi orang kami juga bercium kapu jolekan aja lah. Buku kat sana mau baca buku sudah, pakai universiti nya, buku juga kita cipta aja lah. Mari bersopan tinggal di sini. Orang bernot ada cip, ini dia akan baca buku, tambah prof, tambah tugasan, baru tu takkan apa, boleh lihat na. Baca buku saja lah antai, di jolek pun cakap pun sampai ini kapu antai, garam murai universiti dekat ni baru kita tanya kat umuran, bercium berwadah. Anak social media rat, dari media rat hoki tani information ini rut tu masa tu kurkulai sahaja ni kan jek ta kerjaan dapat berbarat sama.
Dr. Leta Tasfaye, Presidenti Universiti dan Bidurlo, yada naflat tanif maka radio segala Amerika untuk disini segala tifat.
Aye, segala tu mula ulfata.
Oh.
Kopite no bafacha ya ujira doni vio isa ganta fano romo ujaka sujirtani. Metrabandi dami lama di dami shani sodomi tokrati ujaka sujirtani. Gamkani namo na il saati ralle kopite na ujaka sundendetani. Torban kesa tuwani resani di debin kesa. Kalgal sala maura kak saati saadit metrabandi dami lama di dami shani sodomi tokmalele. Na il saati ralle ujaka sundendetani wanin urde debinu. Wom turban ukana mo yoke isa tojane. Facebook ralle kopite ni ujaka sa Twitter itenale mars interneti wanin durra ujaka sundendetani. Tayar data nomor kan nubula sekarang tafana maratina tanah sorala kita. The Voice of America.